Banansi ekibaleeto kwekalakaasa sisuubira nti baagala ntebe. Naye embeera obwavuuli wamu okuunyevumbe kyekituleeta okubanga abatasiima by'okola. Babuzi kyabo b'olina abaduumira ffe tubeera abanaku ng'abaganyula be basunsule. Ne by'okola tubiraba naye tetujja kusiima olumu tubulwa n'ekyokulya eka waffe. Babala we bafunira so siggo we tukusiimira basula baloota misolo kutukamula okutwenyiya. Bayiiya kano bayiiya kali enkwe z'okwekkusa ng'abantu baaba wansi eno tukaaba. Abawabuzinze bennenyeza be batatulumirwa lwaki bateesaamu bitunyigiriza. Watwagala mu ntandikwa nga n'emisolo mitono nnyo ddala naye ate n'obiteekamu ab'amaddu. Kati amafuta ebbeeyi gye galiko eno ndaba kisobaganye omunaku anaagaguza ky'emiwendo gyandikakkanye. Kendeeza ku misolo olaba engeri gye twebaza tetwagala ove mu ntebe ffe tugituulemu. Waliwo ekyayonooneka nga wali otwagalanga naffe tukwesiimisa nti twafune gwe twamala. Obw'olwo lwaki lutya owulire nga tukuunyidde bubi okutuyisa engeri ebula okutusuula eddalu. Obwavu bwe butwogeza ebingi bwavu bungi bwe bukukyaya ensi yeeyali ekwagala. Funa bw'okitereeza olaba engeri gye twebaza tulinga twakwagala bwe walinga otwagala. Naye embeera esusse buli kimu kize ku bikuku jjusi birungi. Uganda tekyali Uganda oba tiyagasanyuka bunyosa amasasi geesoozanga abali mu ddwaniro. N'embeera ekaye buli kimu kize ku bikuku jjusi birungi. Bwavu bungi bwe buluma ensi mwe muba okwekalakaasa mwe mubufujjo tetwagalanga ku ntebe yammwe. Banoonya we bayambira abantu abayazirana nga balaba tobalumirwa. Bw'olina n'engombo omugagga tafugika bwe tutyo ne twavuwala nga kigenderere. Nze ngamba omugagga yafugika eby'obugagga by'abaayagala bikuume tebidobonkana. Tayinza kwagala ntalo abakusabira ofuge mu ntalo babisuulawo nga babundabunda. Obwavu bwe butwenyi oli amala n'amalirira nga yeekyayo gamba kyekibakuvumya. Embeera esukka obubi olinaayagala oveeko obufuzi obunaddaka afune ku mirembe. Obwavu butulumanga n'abazibba mu basonyiwa kubanga be bagezi ffe abasiru tunaalya ettaka. Batwongeza misolo kavalinga ezibbiddwa otuba tunaasiima tutya enfuga yammwe. Bizinensi nnyingi ezigudde zendabye beewola looni kwejo nambuuza ekyaddako. Byagootaana ne babowa emisingo n'ebibye naye nnaku eyo nsenya abantu obaokulembera. Ono mwatutuma ne tukubiriza abalimi ba buwe ne balima nnyo kasooli n'agwa ne babafootola. Mwabagamba okulima obutale mwalina obuzuula mubayambe munoonye obutale nsaba musaasire. Nze siyinza kugaziwa ng'eka abantu b'ensuza tebeebikka oluusi ate basiiba n'enjala. Nga nze nongaziwa nga ne baloobwa nnyinimu ng'abantu b'enkulembera ennaku ebalumira ne mutulo. Tulowooza nti bw'onaaba ovuddeko yenna anajja asobola okutuwa emirembe. Si mirembe gya kwebaka egyo gyo tukyagikwebaza nti weebale weebale okutuwa eddembe ly'otulo. Naye nga kati nali atenda bali atuweddeko abantu bafa sokozi weeri ne solushoni. Abantu battibwa abalungi be balondamu waliwo ensonga eyalemizika okunaaba mu ngalo. Simanyira bakulu naye waliwo ekintu ky'olaba bwe zitabeera entondo mmanyi mujja kwebaza. Emirembe gye mwaleeta mwetereeze giddewo sinnagambako nti muviire nje nfuge. Naye embeera esusse buli kimu kize ku bikuku jjusi birungi. Uganda tekyali Uganda oba tiyagasanyuka bunyosa amasasi geesoozanga abali mu ddwaniro. N'embeera ekaye buli kimu kize ku bikuku jjusi birungi. Bwavu bungi bwe buluma ensi mwe muba okwekalakaasa mwe mubufujjo tetwagalanga ku ntebe yammwe. Bana Uganda mwesiga nyonya abantu Naenga mwesiga banku emitima bali jikutula Omununuzi wali baomposa livalua Omugoro nogega mukatemba neyabaddewo Tuwasemi biri netwera vire myemi awule Tuloza bantu bafeso tulimulwaya ba Bemwesiga baba mumulie mkwe munda Namufiro busa anzobula mumbwagala Mwachitegera anti atujira yo mundu Tiyakase migone tukuwanga beyakoa Kutuavu waza chechi tuleta kazolenga Kama sasi gagamba mugonde mbafuge mwe Bakubo mtu ngente bihogo Aya basi Tiyakase migo kalevi ntubia soba Nakuye tukubia ngoro Tuagaloma nye chitufu Tukujiu kugamba botu mawebata tuka Ngabana bobasiba mumazige kabuli rodayo Osanga bakaba kubeka tosiba o Ngomu koza wakaba tulugunye chisukiride Kwenolo waza chejo na weno baboneleza Obatuja kumanya yadu babasiba nenjala Nebaba tuza kunkato chimanya ludawa Sopo mubuze chiwa kabianga natamatama umuza bana Olusi bakubikulira mawa Kwetwe kalakasa tuba tulopa bantu bo Antobu yambi botu watebo tutuka ko Chechi tuleta mukubonga tuwa galoma nyeti tubo nabo na chokate na weno tutula Business na waga gaza wagudeko Omusoro mungi kwe guvako vyo na vinyumia Kuhiba labalomu kaganga ya tandika funanga Katiku kapito kwa jarenti na viumula Bazimbie mubizimbe nezi na vayo zitia Banonya weba zikumire nsi ya soba ganye Banyina feneba brother kugenda kucheye Uganda yeba suka kovudu neba ujumbira Tebaga manto kwa desento bawe Neze wali uba wateteri subiri ya kuzifuna Bona bagaga wale senteza bafubu katiri aliazifunye Konchima njogera chomanyi Bagena nekuzi radio nebe wairizanga Balaga kwa watu mambu bakoro utendiza Na bote tuwa nenya kuba Uganda katebwe fana Na bemanyo kuba bebaga kukati Nyimbe babula susi balumba gana burumbi Anyatate bakulobu kuruhuva wakatonda Na nenge vienko lanchi manya bimpa imotonzi Siinza kudiranga lonzi sonseke muzinga Sabira Uganda kobe musiramu kusara Kubichija maso chandibula komu kombi Aikatona nkolera nsiyo chitange Na yezu yewayo fatu wanyo kuzikira Na yembele suse Bulichi mwichize kubiku kujusi birunji Uganda techari Uganda oba Tiaga sanyo kabunyo sama sasi geso zanga Vali mutuwa niro inembele kae Bulichi mwichize kubiku kujusi birunji Bwavu bunji weburu mensi Mwemubo kweka lakasa mwemubu fujode tuwa galanga kuntebe ya mwe Okutunde taka kwa vawa okuli ukati Nefukira dala business tutaludawa Tulijeju samutana ya kolebio wali vao Mwabali vawe simu jirwa niliranga Ogo simu limutu enenye Uganda tujireko kujite matema Banansi tugenda kudawa Okutunde taka kubango kutunda osura Erobo za kompozi kukura mbwengula Enguzi mwajitongo za simanyi Banange enguzi wetaline mole kwange nume yechivu Magalisi ya mwe Mwaji sanga watera mulijirekao Kwe muligenda mutaka Ene nguzevu ze guange chenyuma nyuma Kweri maroku goba koba genda kuduka Bate metabiko batuda wagezi dalachi Yawa hivo kukwira mwuse guange kuderu anguzi Polisi bara muzibaro ya bari anguzi Tawuni kanso chia mene atemo revenue Febe wajisokola moru mutubura nechokulia Tobo nakola chingo mfuzi ya basadaka yu Era kaligwera mweyo linyali anguzi Owato fude kunsijeva na wajeraga Uro gamba echina dako chechidako Na yoba tulumiridwa bantubo ya te Fetulo oze nsitu jagala mbuna kamu Kubenguzera tujiweyo mbantube muatuma Obachasali wa wanti bajebe ize Mufe na fetubuza nsijegenda wa Enguze tukubio wafu musine Kuna kuna chate ndereza Na yaba jiwate tunachimanya Labo olivo mutolera teno malano mwebaza Kubanga bomu wete binji no viunzika Katukezenga balali de mario Kosubira magoba kakadoba wechitio Oyagalove omu budoke ndote tenkanye Nova wabirira nora vanga bakule medeko Neba kusaba tano kogwe koba wana Newiga iri ya noziwa waneba kuimbula Katia oku magubu siga zankaga kukakade No wade kongu zeri bakulinda musoro Olobova wabili omusoro siga ziza wana Sasuwe renti okolero omwezi gwa satu Osiga za kumi olina famire jokolerera Tofu na munga kungu zaba kungu batutana Ndala chija chitense ya fene tuwe gula mwe guzomu Yimbi mpanika bana kulanga chivuru Sete kansa ngoeza feba zisikambula yone tumaraba wangu zebi mfuru tumenye kirapu Agari ama lwari renguzega fude mafiro Dokito mula botanga wazeto linamata Osiva mula ini abali na mbeba londa muma lwari raga government tuwo nabono kufa Ante dagala tutuka yate wali tuguza Bali bali ba muzifa maseze bali na yebali Ministrenga weri esiri seche Ate mbanjo gira kunguzinga moro uza virala Enguzi musola atomo vyo kutabalirirwa Terimu ntu wabuli jaji yomu sanga ludawa Bitongole vya government tusanide kusasirwa tulibavu Rwa misole minji tuwane nguzi Na eno mwesi yange nafuka kare manjo vanda vane unya Siri munenenga wakulia tomanjo mubirinti nasala varunda Ganyula mbongo wange kati master yani jone rulindi vayenze
Remember where you got it from. www.djericom.com